feel like the world has changed. We're living on the fast lane, racing to get that paper, yeah, so we can see better days.
Ndifuna yokuphanda, ndifuna ukwebindlala, ndifuna ukondrikhaya.
Selifiki lixesha,
iyo 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 lekweba.
Ichankuri zokuseta, alikwixesha nokweista. Vuka now yosebenza.
Ibaleke inkumbehlayo, ikwazi uphila impilo engcono. Ayifuni mjojo,
vuka vuka vuka, amuyosebenza. Phanda phanda phanda, ukwazi uqeda indlala, kube mnandekaya, ukwazi ukondla nabantwana. Vuka uyosebenza.
Iyo 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 lekweba.
Ichankuri zokuseta, alikwixesha nokweista. Vuka now yosebenza. I feel like the world has changed. We're living on the fast lane, racing to get that paper, yeah, so we can see better days.
Ndifuna yokuphanda, ndifuna ukwebindlala, ndifuna ukondrikhaya.
Selifiki lixesha,
iyo iyo.